e wi daraneɓe yo ƴewtade tan hono fo jamaje ɗe mbawi nannude juuɗe mon li ƴengigol ndenago yimɓe e jawle mumen. Maître Saran, hoorejo WANEP Mali, wonko sifi keɗoɗe mo.
Noddudegol kaldal gollidal WANEP Mali DECAF holliti anniyama gollididde e yimɓe gonmen nokkuji mbiyeteɗo logement sociaux ɓe banggal kabaru ndenago mabɓe, ƴewtude dabareji gonɗi toɗi fou banggal ndenago mabɓe, e hunchande hoore ndenago le cité o.
Kaldal hakkunde haɓɓitiɓe reenoɓe le leydi e jamaje ɗe adan mum fuɗɗi nokku logement sociaux Tabakoro. Laamiɓe commune aji ɗi kolliti taƴoral anniya mumen liwdade haɓɓitiɓe reenoɓe le golleji mumen ndenago. Dawda Kone, maire Ñamana, wonko sefi keɗoɗen mo.
Nous sommes prêts.
Miɗe landini ɗum ana weeli men sanne, ɗum aran komi nodda e jiiɗal police mbiyeteɗo police de proximité. Rafi ndenago o ana nokkuji ɗe fou wona helde boutigueji na samude yimɓe tan, tiɗalla moɗo wonto banggal lampangaji kuɓoji de laawi. Minen kam miɗe anni daranade wadde komi mbawi fou, yalla golle o ana heeɓa laawu.
De kabar muɗum noon hawruɓe kadal ngal fanda imma daraji ɗi kewa sanne leyɗeɗo paale ana. Commissaire 13e arrondissement noon haali no kabaru o worri fawarde du e wayde jogade bawɗe. Ibrahim Togola, commissaire 13e arrondissement, wonko sefani e hen keɗoɗen mo.
Gelleji ɓattiɗi minen noddata Munturula, Tabakoro, Dialakoro Bugu, Cekenna, Dugula Koro, Sabali Bugu Kurani, ɓe fou 13e ɗo ɓe garta. Kabaru bawɗe ka fati kaale jaati, on fou ana andi ko wontu.
Caggal nde ɗo ñalande arandere kaddal hooreɓe dinaji e finatawaji meɗen kolliti weli mumen dow battodiral hakkillaji. E wi mumen noon faabi ke du monokala famande ɗo hani darade. Jafar Touré annami misede Tabakoro, wonko sefani en keɗoɗen mo.
O ñalawma arande o wallimi faamude darngal ko jogi yimɓe ɓe, so wona kamɓe min mbawa huncande hoore golle.
Farafi ndenago o heɓane jogola fa laaɓa heedi nokku logement sociaux Tabakoro o. Hawruɓe hen ɓe jeeyima policiere wonde tonde waɗe commissariat. Commissaire 13e arrondissement Ibrahim Togola, wonko jaabi hen keɗoɗen mo.
Miɗe kasindina ɗum sanne, gulleji fa he fuɗɗama banggal laamu o kammarmu. Kaɓotoɓe gonɓe toɓe tan wawa daranade tiɗalla o. Miɗe nodda yimɓeɓe fou immo daro yetto hooreɓe laamuɓe, yalla o tiɗalla ana heeɓa huncede.
Sidon Kumpatan, kabaruji moƴƴingo commissariat nokku 1008 logement sociaux o ana wonda faddañi ko yaari yesso heedi Tabakoro e wi commissaire o.